Baba nisamehe. Najua unajua.
Uko sawa.
Kazi ya shetani. Asante Mungu Baba, leo ni siku nyingine. Ile likuwa ni akala, hii ni yangu pengine. DRZ, Afrikana na maswali mengine. Hivi baada kifo jee, kuna maisha mengine. Mana daily najiuliza, yani dao supime. Paka na pato siwasi nkiwa bansi vimbe. Simuoni nguea, langa mabovu. Naufia sana usijo kwa mchukua mchongu. Mchukue du Dubai, amrudishi Father Nelly. Au kunu baya, dear God, please tell me. Manke kimambia baki ya zidi trendy. Amba ruti kwa kaburi mbona endi. Mwache nandi mana ruga usha mchukua. I'm not happy mana wenge tulimpua. Kama kweli Mungu upo mbona devo na tutesa. Yani kweli gigi mani anata. Na pesa I'm confused. Wana kazi ya wana ujuzi ya refuse. Hii ni wazi ufanyi kazi ya my rude. Tonge baba, watu wanakonda. Watu zima wanapondwa Mr. Penda. Afati Sandra, viben 10 insta. Dele kupost picture, eti uwoya misa. Dogo nda na micha, squeeze mna kanisa. Kweji micha micha, skuma ndani. A grey mwandri, akifa mondi. Hivyo safi ta trendy, mbono umemwache Ray. Ukamchukua kanumbe, liswala tulongelei. Mwana jajenga tanyo. You know I feel it. Chukwe wema sepetwe na pesa za sultan. Usifunge baze tutuachie maburdan. Nisamena jua, nimebonga bonga vitu flan. Ila mambo flan, do nimesha weka hadharan. Maisha sasa yako faster vipi kusu pole pole. Watu anauza ta Yuma lokole umesambaratisha nako. We usi onaleta gere. Tanzania ni taifa lako, mbono kamchukwe nyerere. Nimesimama na mabattles in the sea hankin. Najua upendi baba ila najisimpweke. Na maswali kibao, I need true answers. Tunakufa dogo sana, huu ni uzembe. Mwache tale, mwache bibi, mwache mawasama. Kila nkiwaza moyo speedy, nono ndo unazama. Ila siku nikifa, nomba unirudishe tena. Chukua viongozi wenye sifa, wasokuwa na wema. Mchukue Steve Nyerere, angalau tupe pancho. Mana misiba inatuandama, yebari ipo macho. Tupe vivi, tupe complex. Kusu Linex, hiyo ni weakness. Bado dandu kesi yake ina ukungu. Yani sanshi ndo na ranki some. If you know na kasisi tunavyona. Au ni pofu umetupa tujapona. Na kula kona gadu kimwache tena. Dimples hivyo take him before. Kama siyo hivyo take him below. Kuna masela kibao wanausela. Wanausela kibao hauna hela. Take floor ambasha mpe washu washa. Rudisha sala sala zile tasha tasha. Tuachie magu kuna rika badu. Ne alisha sema viongozi watu. Tuachie niki usituachie usituachie washikaji mishikaki bala. Ila Mungu kuna mbao nimewasahau. Ukikumbuka na kuomba tu upande dao. It's about time wasione madharau. Kuna watu wanamegwa kwenye madhabao. Hivi Mungu uliumba dunia kwa siku saba? Paka leo kampuni nyingi zipo zinatengeneza faida kwa kutuuzia vileo. Yani leo leo. Forgive me if I'm wrong, but I feel like I'm done. Kazi ya shetani. Niko na cookers, you know. DRZ, 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 Afrikana. Cookers. Iko sawa, you know. Na hii ndo dawa. Closing the pages. 2019. Yo, Father forgive me. I'm done. Imeisha hiyo.